studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
talatare jena lewru utitane 2016 jena yamdo soki du studio tamani mi tawale maison de la presse bomoko jotti nono do kabaru judi humor waygalo sekira bon competitivité kenyen hollitawe to tenengu to armi malobe jehi be chamo yito e tuna kasen wattu jono hollitawe dido bonandaji ngadi dum won les réseaux mobtio ka anda ka gal gadar yimbe no foti keddile hen neddo goto cedi to tun tenengu to hollitiwide armi o samto e tuna nokkan woddiri dum won tenengu kilometre ngadi seeda wattu jono be tidle ngalure tenengu de ka hakilla jama o imaki to fe jibelbe fan kinniton hajeji mu en walde nebno dutto Oxfam leleedi meden di wattu jono be gondi e famminde yimbel wombe leleedi meden di yalla nanga dati latade bingulidi yanka ku lobbo le majjungal do kawtulan hani wadde bal nay do bomako do ko yaati yimbel noga iwrubi le bala hal nanane anali hen kardanti malibe kulitiw do nabuda leleedi ko duarndi foodo kardanto mo andana huunde o jabente du sona le bankiji mabbe gondi tondi dido kabaruji kanko ministre commune akkuno maleleedi e goddo kanko hokki dum sekirab di won non sembe kabaruji mi jogini on do betande di batte radioji di fagasa bismillah modon e hedade tinde wi le tekiti yonterde bonandaji kewdi matama kasen le sa halleedi meden dibe kolitiwde kenyen du arme maliobe memidiri ton kase yimbel wobbe dum won le lamu tenengo idun le region mopti wattu jono anda ka galgadar yimbel no foti keddi le hen kaabe kolitiwde mangal pade iwdu to tenengo tafa nja pabu yobe le ladde to be gondi habede wakkatu wattu jono fa keben famtade kede Muhammadu Samaseku
anatiide andede wakkatu jono so tabi bondede be ngadi dido bonandaji ma so tabi dum wadama e le gulloji lugul arme malinon ka tenengo ki goto ka kolitiwde wide wolde ne fuddi gilla 5h kikide dimanche de fa wattu midi kenyon holitu dunu wide habatobe wobbe lerme mali be doke e gonbe tunbe wolde de wadi nokku gondo hakkunde tenenku e jafarabe de raison moti le wudu leydi ndi le nyaloma kenyen kay lamo hokkay adad fu bangal bonandaji di ka gonbe tunbe kay kuliti wide yimbe le hebe kedike hen mangal pade membe ka andini wide wolde wadi hakkunde mabbe be do yimbe le ka be beda hen goddum fuf tagitama wide wakkati jun o bonandaji kambe jadinkobe an kay fa sanne le wudu leydi malindi be de jadinkobe an cuudi le ladde wogadu le kero hakuda amen e leedi Mauritani le onnon nokku nde yia fuf bonandaji na ngade fewde e mangal pad en leedi Mali be fay ko boyal jati ak nogo yo mangal pad en leedi Mali keddike e le bonandaji di ngadi to nampala tun le lamu segunder wuddu leedi ndi
neddo goto cedi to tenengo to holliti wiide dido bonandaji puddi tiagal ko tuna wada fewtude arme Mali nokko ar woddiri tenengo kilometre ngaji seeda le majjumbe kolliti wiide fa hande anda ka galgadar yimbe no foti keddi le hen kaabe kolliti wiide to tenengo to jamaare wonde to nda hakkilaji muude imaki fe ngondi e yaade hajeji muude kede neddo goto ko haali ton
yalawma ko ɗum fuu hono kabaru laatiɗo ka fuu heɓaka e dow hono minen ɗo min gonɗo kañe nde hunde ɗum waɗi to an woɗɗodiri sanne saabi leyi haala jaaki bon vraiment wonki ka fuu nanaka e majju ya paamo ni gila keño fa warde hannde ka ɗum woodi hakkunde mabɓe ya wakkati hono le ñawlal hannde fa warde hono salifana ɗo wakkati fo a nana hono lowande jaɓe leyi nokkuji fuu le honnoɓe kolitirni ɗum wondende ka hakkunde ɗum woni wude do jaaka ɗo warde faaɗo keera ɗum ladde wonde ɗon ɗo ɗum woni tomoy ɗo ɗon nde ɗo wolde ka waɗi hakkunde kamɓe manggal en paɗe kañe e ɗi cuusaka haalede ɓe ɗum woni kamɓe wayɓe ɓe jaaki kabaru hono dartiɗo ka fuu min keɓa e majjum jon gendi tenengu ɗo ɗum bonna e golleji mum saabu goto fuu ana yaha e le haajuji mum ayo yimɓe ɗum ana kuuɗi hannde sanne wonɓe ɗo ɓe jaaki ɗum hono mbi golle maɓɓe ɓettade le lewru me ɓetti ndum fa warde hannde hoolare kuuɗo warta so haaɗa hakkunde kamɓe kañe e jendinkoɓe
jeena yamde heeɓi sillimaji tati to tenengu to sakiraɓe ɗo mbawi neltirde miijoji moɗo e hallame bema lande ngal mi noddirta face facebook et twitter studio tamani hollitinde wiide to gositoɓe mbi jamma hecci hanke won neɗɗo goto nanno toon kasen wakkande fijo mabɓe concert waɗano to gositode ɓe kollitiwde oɗo neɗɗo mo jogui malfal utti yiite fewtude e yimɓele gonɓe tonɓe won goto keddiɗle hen yimɓele nayondu barmile hen wattu juno caggal ko waɗɗiɗo bonandaji kollitawede o doggui keɗe neɗɗo goto gosito ko haali dow hen do faccitago Ousmane Niali Boudi
no ɗum fuɗɗiri fuu arande mi won giɗi o debbo goto wari tawi min ɗon o yetti ɗum kokkumomi jonde mbimi yami sooda sécurité mi wara nde birfitimi warde nde o wigan goto goto wi wara mo saabi o wi ɗum iwa hedde makko saabi jarɗo doro noon minita sappejo caggal muɗum min nani malfene pellele nokku sukaɓe ɗon arande min cikkuno pétare ngaji noon jaltumi yasin ƴewde hoto ɗum waɗi caggal mum min nani fellande wonde on wawdu fuu so goto saami nden woni ko mbimi yimɓe dogga moye fuu ndaara hoore muɗum keddimi hedde sukoɗo nokkuɗo sukaɓe ɗon fa 2h bete noddumi gendarme baramen kanye garden fu ka fay goto wara e fa weti yimbe nayo barmi dido be fulle nokku sukabe ton gonno goto o yasen nay bonde bonandajo yaltano de hawre jommu yasen fellimo ko naba musu doktoro gawo
waldebno dirto Oxfam wonde leleedi meden di wattu jono be gondi e famedi yimbe lo wombe leleedi meden di fa tinno tabo bingu leedi an kaku lobbole nokko kawtel mabbe fuddi kenen do bomako do gal do kawtel an haani wadde balde nay ko yaata yimbe logo yo an gonno e maggal yo gay halaydi furdu ngaran yo wade ko woni hakkeji bibbe adama en fa yotti yo darnde mudu en hollitinde wiide du ciagal mudu be kalan tinno lampaji kanye usuruji njobbe le nokku meede o yallu dum yaara yeso kede kanko no dirto Abubakar Kulibali kanko lami dum won hej Oxfam family lady made in the comme Halidou Hendo Fatitango Mohamedou Samaseku.
Nous voulons outiller nos partenaires et puis les conseils.
Men ngidi be dande yimbe le be min gullidata be famu e kanyo dum conseil ngadi région Tumbutu Mouti et Sikasso Bangal Haybugul gulleji lamudi. Sabe fa do ngondon jundo pelle kande huntande de hore jo ina ka tafu. Yimbe le heba dun anda wide be yambira haybude gulleji lamudi. Tawene an hani goto fuf andan dewaadi mun e jeyandi mun. Dum ete droit et devoir. Ndenno dewaandi mun yo bandi lam o usuruji. Jeyandi mun haybude jogalal majji. Ndenno goto goto amen fuf an hani haybude dido gulleji. Tawetan lam o rewata jomum bangal usuruji do han yuure so wana dun kay ana yamira yu jomum yaha le gullir lamude hono conseil regional en conseil de cercle en ma mairie en yewtoodi gulleji lamudi jonno tama goto fufu andan dudo kabaano kamba dun mi ngadi ngal kawrital so lay beere na computer be bedoro dun famu kanya dun faabaade ju ingul sikap en le region gaji dimi gollata
de ces sikap la dans nos régions d'intervention
be quality wi do wattu jono do on cardanti mali do njaada le leedi ko do warndi fu inum andana huunde ka kanko ministre kumnido hakkunde mali e leedi ele goddum won kanko ministre kumnido mali ko be gombe njola be holliti wi do wattu jono sa bammi cardanti mali anabi le banke ju ko do warte a hebata ton kalisima sina tawda do on passeport ngaji kesi debi no dirta biometrique di faande kanko no dirta Abdourahman Sylla holliti wi leedi ko do warndi holliti dido passeport ngaji sa ewi wala fu yurku yurku ko wayi wadede le hen kede ko mo halido hen do facci tango mo Mamadou Samaseku.
La carte consulaire est également reconnue. Mais voilà
carte consulaire odun ana gollide. Kaydi jukti alaaji bankal banki leedi Côte d'Ivoire di sabe leedi do nokkuji ko wete carte magnétique ko be gollirta. Wana honani be bagni carte o sabe leedi men di yu leedi bamtiidi hore mum non. Carte amen o dum mandinta. Dum kay wawata imminere. Den no yu haddite alaaji yogaji warata su yimbe le men be ana jogo carte identité to Côte d'Ivoire tun. Den no sa afuf yimbe le be ana hollita kam wiide yum yutina nella mabbe sur ministre o o fiya dabere no carte di weltete latode hono passeport joni di sabi di mbaltama batta cadele yoga yimbe le hebe na tawre non o do passeport tawene be jaka leedi mali
on sem d'autres communautés ne sont pas des maliens
walde dum won humminine kabaru bingu leedi yanka ko lobbo hollita en be kolliti dum won hejo golliji mabbe kenya no be kani wadirde vacances hitane 2016 de be kolliti dum be jahale nokkule tad dum won no banya gara blancagne e yamfuila be ngara wadde yagol mabbe golle sappo didi lewru uttundo dum timmay le joy lewru septembre ko woni fara dido golliji du waktu jono faabe jewto yela sukabe jokolbe no kani andirde le nokko o faabe tabo kabaru bingu leedi yanka ko lobbo dum won sisili mo tubi hitane hikande kede kanko no dutete sina mbolo kanko ni jokko do non nde do walde ko mo halido hen do facci tango Mohamedou Samaseku.
Les vacances citoyennes visent la consolidation de la paix et de
yewtere ndami nodiri vacances citoyennes huncande hore jam e deejere e yirwer leddi bangal sukabe yube les raisons ngaji leddi mali fuf ewde kay yaade kidal fay raisons ngaji kessi hono tawdeni menaka en kuliti vide e di kasindini nde do yewtere be do sukabe ngada hakki lewru le nde do yewtere giggul e tutundral hakkilaji imma de nde do yewtere jati yo yirwinde hono dido sifaji hakkunde sukabe baydan dun gutuma ko leedindi imma daraji arandeji di min gatta di bangal mu inde ma mu intinde nokkuji gollirde ido berde nda yu feddo cenam tutugo ledde wugul fonseji e ko nande mun en jogibe hakune dubi sappo e joy e dubi chapantade joy ngoni kasindinabe le nde do yawtere
il faut être de 15 ans au minimum et de 35 ans au plus
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
grabe djé yelo né les raisons ngadi dem puddiran do burem do be kollitiwi don roobe la gobbe tombe andambe kabar no dina worri be ngadi to kawtal mabbe wakkati jono le ngal do kawtal yoga e halaji di fu ngaran yowade hono tidal laaji ngado ju burem wakkati furdi kan hebnirede jogala ciagal mu dun dubbe jaltini li hen datti wakkati jono no be kan wurdir ton gurdan newi dan tare jalle ni goddi ton di fu keba no jafindiro wakkati jono be kokkama do hakkilaji lobbi du wajuji du ngada ma ton sa grabe son yurute ngardam faado nyafinke dobe ko litti wiide yimbe le joyen kaborde kany en nanni nokko no dirte do koyra taw don jamma aswer jabbi nonde be nati le o do nokko don wakkati noga e tati yamde non be ko litti wiide nat nonde be tay sukabe jokkolbe an jara no to atte be uddi be ngari be pili be do sukabe jokkolbe fu be puddi du uttinde yite yaade do litan wed be ngadi ko foti eruji tati le ngendindi be jaadi e moto ngaji tati kany e wotoro goto e telefoji ben bitiki goto do mo be keli ton se yurute garanti minirem faado kuli koro do be kuli tiwide wattu jono do wono sukka jokolle goto mo du mudu bar du chapante to kucce to kuli koro to o do sukka jokolle o gollo dum wono kabaru yimbe le bam dirtobe ton jaarin le mayoji di non holli tira wide kanko sukka jokolle o wonno le lana wota be kuli tiwide fa won ko samiri be ton so o mutiyaati le mayo go ilo muti fa handen o suutaaki on wondi e darte de fa hande sedde gobbe ton be fa yotto yimbe le protection civil be fa gonde o kindirde juude fa yal hon tew makko ani yitirede e mayo ngol sekrab min joto sane hedaade heejo jamme de holli tindi wi do kadde te nyalawm hande kabaruji meden di ka fa hande kedde heda do e sedde yewtere meden de ana wodi wassalam
sido tamani.